tirlim suri tirlim sur yazam so son toin song ton tidbang won nam kwe kiri radio son toin kont vim trans world radio son wili gidiyam ya karan samba sa wadago salmo nasan son yam lunga
Zoramba, ton yipama junogo na shonsene yamba nyonwe na mgwama. Dunda, ya karnsamba sawadgo shalmo na yipa shonsene yamba nyonwe na mgwama. La ton machinda mba zingye, yadba biga Rodrik na shonsene yamba. Bi kelege kwenod bilfu. Zoramba, ton pushra yamba, ne ton jushoba zikri shure. La ton wennam si ya lafi wennam, bam ratom, ya tenet kamfa pam lafi, la jour lango, la ton wame na shonshene yam dune yasa, tirilem shure. Tirilem shure, ya jikongo ton nam gomane yamba, ne wennam, senkabe, abrawa. Tonda goma ne yam nyindare kwaega la tonda ti yiben tiyega yamba ne yil kongo. Wennam kaba brawa, brawa yimre sin ya wennam joti yasa. Zi kongo, wennam goma ne brawa ab tuntumda Abraham. Aye la bene, la jushoba ye la Abraham ya, fo bang hakika tifo yagansa na iye zinga fa jikongo wennam kaba men wilga tayagan sana ye wishro waton sonda gum yindarwa ayela me fo yagan sa na ye wishro abna ye budbudu laton sana kin tora edna nya jinga yemre ta Abraham yagan sa abna kin jinga to antoron libere yemse tinga bunda me ti Egypt bene abnan namsha Abraham yansha wala wennam neba wala neb shinkami wennam la wennam kanam basriye wennam na shon Abraham mjoa wennam na shon yamme yamme santal yir pakre bangete wennam na shon flam wennam yela na me tabang hakika ta yagan sana ye wishro. Yam mem tnet santar yagan se, teng santa naba, neba ya wishro. Naba san jien joron wa, neba gubig dame, shon ondamba wongame, na yid damba be tore, ti neba be gwabaga, la ritro, la wennam ye la Abraham, fo yagan san na ye wishro. Sendatun wiligi, wennam kabra ya kasanga. La kayas bibalie akingo tore yela ngumne buma karpoga. Wenam yela lame Abraham mam na ye fo gango. Gango yam mi gango jabar jingi abzada gango tipsantor piema bi kokot gangwa. Ya nyenda la bunti gango. Nebni sinka miya vore abonda me jililidga. Tisan ya nena sa damba abonda me ti jabra tor sawa nemfrande bonameti chantunel sindatu wilgi jabra tor sawa nyembe jabra tori la wennam goma ne Abraham yela mamshinya fo nongolama fo sakara fo raba fo yelman sama ya somo wanyinga mamna ninga fo baraka la ton sanking tori ton yatame ti wennam shininga la baraka ayagan salibra wishro akam kam libra wishro di fa kengre wenam bark bieme la bid gunsh ti wẽnnaam goama wilgda tõnd kaande tɩ d gũus tɩ b ra wa reeg tõnd kɩʋra ye. Gũus tɩ wẽnnaam dare yãmb kɩʋr ye, yãmb sã n ka tʋm sõma, yãmb kẽna sã n ka sõma, yãmb sã n ka baood wẽnnaam, yãmb sã n ka mi wẽnnaam, yãmb sã n ka baooda n lebg wẽnnaam zo. Maoon yɩɩ wẽnnaam zo rãmba, maoon paame wẽnnaam bãngre, maoon bãng wẽnnaam, maoon tũy wẽnnaam, maoon sõsd ne wẽnnaam n yɩ wẽnnaam zo rãmba. Wẽnnaam kãaba Abraham n zoa, wẽnnaam zĩnda ne a n yɛɛla yãa, mam na n lill filame, mam na n kẽna ne fo, fo sẽn be zĩigni n fãa bɩ f bãng mam maasmã na n gubg filame. Yaa rẽ n kɩte tɩ wẽnnaam yeele mam na n zĩnda ne fo Abraham. Abraham yaa wẽnnaam zoa, Abraham wẽnnaam yebe sõsda ne a. M zo rãmb sẽn kelgd maam la yãmb rũndã bãng tɩ wẽnnaam sõsda ne tõndo. Ad wẽnnaam gomda ne tõnd wala mam sẽn sõsd ne yãmba. Wẽnnaam gãongã lud b lame a b yel pakr pʋga. La wẽnnaam gãongo tõe n luda foom me fo yel pakr pʋga. D sã n karem n kẽng taoore a b yeela beene t'a a zezɛf ne a kẽem-dãmba zãmsda pʋgã ka yɩ naana ye. Wẽnnaam wĩnga lame fo na n yɛɛ naaba. Zezɛf namsgã pʋga a b koosa foom n lob bulg pʋga, bul-wõogo, bul-koɛɛng pʋga. La wẽnnaam kɩtame t'a zezɛf yi n na n fãaga buudã, a kẽem-dãmba, a baaba wã, a zo-rãmba, a b soolma neba koma sẽn wa n na n kẽ wã. A zezɛf yaa nimba n zɔta. Zo-rãmb sẽn kelgd maam bɩ y bãnge tɩ wẽnnaam rɩka a zezɛf t'a yɩ sor wa tõnd sẽn karemd kaande wã tɩ relm sore. Tɩ relm sore, a zezɛf yɩa tɩ relm sor a buudã yĩnga, a zezɛf yɩa tɩ relm sor a ba wã yĩnga, a zezɛf yɩa tɩ relm sor a kẽem-dãmba yĩnga. La sã n yaa maam ne yãmba d ra togame n dokd sũuri n yet mam lebga naaba, mam togame maan bũmbu sẽn noog maam la a zezɛf ka maan woto ye. M zo rãmb sẽn kelg tõnd dũna bãngẽ tɩ tɩ relm sor a baooda neb fãa. A zezɛf maoome n fãag neb fãa a b yel pakra pʋga. Tɩ relm sor me baoodame tɩ fãag neba, tɩ relm sor me maoodame tɩ sõng. Wa mam sẽn da gom ne yãmb daar sẽn looge Abraham yɩ sakda, a biigda yaa yembre. La wẽnnaam yeelame t'a rɩka bɩ yenda n kʋ n kõ wẽnnaam n yõog bugum. La Abraham sẽn yaa nimba n zɔta n sakd wã n nong wã n dat wẽnnaam n zot wẽnnaam a sakame. Tõnd sã n kẽng ebre sebra pʋga a yeela beene bɩ ned kam fãa gũus tɩ b ra wa reega kɩʋr ye. Tõnd tara kɩʋre, tõnd tara barka, tõnd tara kũuni, wẽnnaam kõta tõnd bũmbu. La wẽnnaam datame me tɩ tõnd wing yãmba. Yaa rẽ n kɩte tɩ mam gom ne yãmba rũndã tɩ relm sore. Tɩ relm sor wingdame tɩ wẽnnaam daaba ne tõnda yaa tɩ d yɩ nin-tɩrse. Ned sã n yaa nin-tɩrga a yɛl yaa sõma. A zezɛf yɩa nin-tɩrga, Abraham yɩa nin-tɩrga, a zo-zo-rãmb yɩa nin-tɩrse wẽnnaam taoore. La rũnã m zoa, yãmb sẽn kelgd maam tɩ mam gom ne yãmba bɩ n yɩ nin-tɩrse. Bɩ n yɩ nin-tɩrse, nin-tɩrga ned sã n yaa nin-tɩrga, neb sã n geta a yaa sõma, a kẽnd yaa sõma, a yɛla yaa sõma. Nimba n zɔta, a sã n kẽnda a yɛla, nebã fãa miame t'a zagl yaa nimba n zɔta. La Abraham paam nimba n zoeere, a Zezɛf paam nimba n zoeere. mam la nyam me ton to amem pam nimban jere rinchi tamet mam gomne fum mjo sinke de mam nyam san kenda me wala nyam san jieme bi bang to wenam gomda ne nyam wenam data met fo yini mban jota wenam datam te son babisa wenam datam te son buda wenam datam te son solma wenam datam te son nebataba nyam san ya president nyam san ya colonel nyam san ya docteur nyam san ya tingnaba nyam san ya arjek saba nyam san ya nong soba bi pam nimban jere yinin tirse la yine ba songodba duna yam san ya naba bangetia wenam ningi namwa duna yam san ya arjek saba bangeti wenam kon arjeka duna yam san ya nintira bangeti wenam kon yam nintirilam runa yam san tarpanga bangeti wenam tarpanga la mamdata me ti nyam pam nimba jere pam nimba jere yin fwa yam sana kenge bi bangé tiyam ya nimba jotba mjoram sinkile gadma mamna yebo wenam samen gomne yamba bangé ya titon sombe dunyo pora wenda waraga ton sanke ton yitam ton wa dunyo jugu ton yenan lo wame la yir somi chebra pora aye la bene sapitra yemre vers pisi la aniti tapista la yemre ayet da bene nintil si la gwamda nepsin ka ken wen poa nepsin ka na ni wense aman wen ye amanda soma njoa man soma njoa yi nintira yi wa jezef nyak fo paonga ya in son buda nyak fo paonga ya in son na ngramba nyak fo paonga ya in jis nepsin ka tare in son ba arwen am san conform rata ti fo ya tiri kan yir sin katar ba ye ab gom da tiri lem yelle a jejef rato ndo ka shuri la je paro ka shuri a je ko wambe na ma gere wa in je toda a je flaram ta zoramba a kim damba a buda wa kulre a je vi tame nyakiri bon ko karamba shonge bamba gesi bamba gomene bamba kelege bamba nintirilem tuum ya woto ya woto lamda tun wilig nyamba tab gomda me gunshiya nere ti nededa kunwe wen nambarke gunshi nda kunwe wen nambarke nyam tuuma to emti kapa mwen nambarke nyam gwa mato emti kapa mwen nambarke nyam kina to enkitam ti kapa mwen nambarke nyam gesrat kitam ti kapa mwen nambarke nyam kelgra to emenkit ti kapa mwen nambarke gunshi nyam mense ndawa kunwe wen nambarka ye wen nambarka konta zalam wen nambarka ya kasanga re mam zoramba mamna ya sakaruna la wen na kun yindare yindare ton nan kelen kinga tawre en chanson pass wen na song yamba wen na ganre lafi wen na song yam ne zakramba la wen na ningi tuma baraka la wen na kun yindare azizi masam nyinga amena
Nyam kelegatir namso, sin yazam so ninga, sin wilgid nyam vim kwaera. Nyam santar sokre, gonsi ton a Transworld Radio, 06, boîte postale, Kousseyibou, la pauvre la piste en la yembe, Abidjan, 06, Côte d'Ivoire. Mouna ni nyam baraka, nyam sen kelegan, a wana kon nindari.